niyo mutakirwa Freddy amaze amezi 8 ashakanye n'umugore we mukunde ne Felicite umurusha imyaka 28 namusuye kuri uyu munsi wabakundanye maze musanga kwitorera bereye umushumba ryiswe itorero ry'umusozi w'ibyiringiro urukundo rwa niyo mutakirwa Freddy n'umufasha we rwavuzweho cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda umwaka ushize abantu banyuranye bavuga ko bidasanzwe kubona umusore ukiri muto ashaka umugore umurusha imyaka 28 abandi bakavuga ko ari amahano banyira ubwitebo bemeza ko urugo rwabo rwubakiwe ku rukundo kandi urwarushijeho gukomera
ubukwe bwanjye rero abenshi muri bo bagira ati ntabwo buzamara icyumweru ntabwo byumvikana ukuntu umuntu w'imyaka 26 yashatse umuntu w'imyaka 54 bivuze ngo ubukwe nakoze nabukoze ari Imana inshyigikiye kugira ngo bubeho by'umwihariko rero mbonero kukubwira ngo nakoze ubukwe bugenda neza Imana irandinda kora wangira murinda kandi tubanye neza no mukanya arambwira ngo nze kuza kuko nazindutse kare yarambwira ati kadeo kumusaba bakundanye naye kuguriye urukundo ahubwo nibwo rutangiye
uyu mugabo usanzwe ari umushumba w'itorero ry'umusozi w'ibyiringiro avuga ko urugo rwabo nubwo rwavuzweho byinshi kugeza ubu nubwo abantu banyuranye babaciye intege avuga ko asanga ibyo abantu bavuga atari ko abibona
giye ndashatse uriya mugore tumaranye imyaka 5 n'amezi 2 mukunda kandi nawe ankunda mu byukuri urebesheje amazo yawe ushobora gutekereza ukavuga ati ariko Fred yarasaze kuvuga ngo imyaka 26 ngo nkubye kabiri bibiri ivuga yuko umugore utemerewe gushaka ari umugore ufite imyaka 65 wowe urebesha amaso ukabona arakuze nge namureba nkabona afite imyaka 15 ahubwo ngatinya arije njye mubwira ati madam no munsi ntusohoke mu rugo kuko nta modoka kugira ngo batakubone ugenze birenge bakakwiyibana cyeyo muri bo mbona afite imyaka nka 15
benshi mu bakurikiranye ubukwe bw'uyu muryango ahandi batekerezaga ko nubwo bashakanye ariko bigoye ko umugore w'imyaka 54 ashobora kuzagira umwana izi mpungenge sizo nasanganye niyo mutakirwa Fred kuko yansabye ko umwaka utaha nazagaruka iwe nkazibonera abana azaba amaze kubyara
uko amushatse ari umukecuru wizera yuko uzabyara njyewe na ntanu nigeze mbona abisokore gura abana ngo noneho mbe nteganya yuko giye bazanyakamesha ndafite nzi yuko yampaye umugore ari nayo itanga umwana utekereza icyo kibazo tegereza undi mwaka nk'iki gihe azansukure namara kunsura gasanga wanjye nta bitamba mboga biri mu mboga azabone kumbwira yuko umugore nashatse atabyara kuko nzi ko yujuje ibisabwa kugira ngo abyare
Fred niyo mutakirwa asanga uburyo abantu bafata umunsi w'abakundanye muri iki gihe atari byo ahubwo bavuga ko usanga abantu bigana abazungu bagakora ibyo badakwiriye gukora ndetse bibambura umuco wa Kinyarwanda
ku munsi wo gukundana twicaye tuganira uburyo tuziteza imbere mu rugo rwacu uburyo tuzarwubaka isubiramutse binabaye ngombwa yuko tutashakana birashoboka wabana ute n'umugore nanjye nkabanane n'umugabo wawe ubwo umwe akaba inshuti y'umuryango wundi ibyo ntabwo ari byo barimo ahubwo ari kumubwira ati saa 8 turahurira he saa 9 turahurira he mbese bakimiriza imbere ibyaha aho kwimiriza imbere urukundo kubera iki kuko twagiye mu kintu tutazi tutabanje kwigishwa
Fred watangaje ko nubwo abantu bamwe basanga urugo rwe n'umufasha we rudafite amahuriro kubera ikibazo cy'imyaka iri hagati y'umugore n'umugabo uyu mugabo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko babaho nk'abandi bantu bose bashakanye kandi bagaragaza urukundo yatangaje ko kuri uyu munsi w'abakundanye ubu yamaze kugura impano ashyikiriza umugore wavuye ku kazi ku murongo wa telefone umugore wa Freddy mukunde ne Felicite yambwiye ko nawe yarangije gutegura impano aho umugabo we uru rugo benshi batangariye ndetse bamwe bakagenda bavuga ko rutazamara icyumweru abandi bakaruha ukwezi banyira ubwite bemeza ko urugo rwabo rukomeye kuko rwubakiye ku Mana Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika I Kigali.